minsi ya Nuwa Nuwa ya wirije abantu menshi bibabitaho icyavuye mu bararimburwa Sodoma abantu baracumuye cyane birenze urugero bose bararimburwa
wowe witeguye ute juti mana w'imana kujya kumusanganira
ajya kutujyaniwe mu mahoro adashira
Uwe witeguye ute juti mana w'imana kujya kumusanganira
ajya kutujyaniwe mu mahoro adashira turirimbe iminsi yose Nisigeze kumeruka Ibya vayeho kubandu wana nuburi kwa bimeze Yesu ali hafi kuza
Uwe witeguye ute juti mana w'imana kujya kumusanganira
ajya kutujyaniwe
Uwe witeguye ute juti mana w'imana kujya kumusanganira